emperor, the conqueror, the champion, the lion is here.
My rep is impeccable, I'm not to be fucked with.
Bring your big boss for the figure.
Scratching a bamba.
What is the shape that you want?
The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here.
DJ Joe.
Zobu Zobu, winning by
master. Toy Adike, Nenu Dike. Toy Adike, Nenu Dike. Kie Jamara Dike, Rueni, Ekwete Jigo. Kie Jamara Dike, Rueni, Ekwada Gadigo. Omarunga Basi, Ona Metasi.
Allow me, baby, nakuja. Kama jari, pia
kutawadia kochi zenye tamani na wewende wa ingishia utembe kwa uskani na vioki wafungia shimalo yumba nyumbu na doa tayuma kesho amini fungule tulacha alikombani alisema mtazako tu tutatafuta kwa mateso baby miti ya kawaida usijali kitogo na chokletea usinune pokea nipate moyo nifarichi na chuti naziongezea usichoke nyombea mola kubariki zaidi kakupa sura, kakupa shimu nyuma chura, mambo yetu mwana sanura mwenza kumimi I love you meniteka medula, ligo vietu akilia ingandala ikopeku umenifurula mwenza kumimi I love you onifumikie
I could. You're bitter than I could ever taste. Now I'm in love and I'm effing wasted. I would have held you closer if I could. And even when we try to throw this all behind, I find myself inside of your arms again. And what if I'm insane and taking me for granted? I would never come to forgive myself.
On Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Overdose, abu nyuma ume overload. Umetosha gari, ligi yako ni 4x4. Zile vitu unafanya home, sitaziongea mihutione. Overdose, abu nyuma ume overload. Umetosha gari, ligi yako ni 4x4. Abu nyuma ume overload. Umetosha gari, ligi yako ni 4x4. Zile vitu unafanya home, sitaziongea mihutione. Manze no longer Kia loto usipende kutangaza. It's not a secret. Nimeshindwa kunyamaza. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia.
Shite, she tipsy, that be dancing, yeah. Now, now, you already know. When I see you, it's going down for sure. Look at the egg out this thing for sure. What we do, nobody got to know. Now, now, you already know. When I see you, it's going down for sure. Look at the egg out this thing for sure. What we do, nobody got to know. Oh, now, nah, now, nah, baby. You know I wanna love you, daily. You know you're my one and only. I wanna love you. Gano mazima baby sikulimba na yegu nomu kwano sikuwa kutimba you're not to be calling na yenga tulifeka you and I don't even tell your bestie Gina evil eyes are brown we should keep it on the low sing songs for you yeah you're my angel I give the world to you baby call me Caesar when you see me turn a little girl you're such a teaser pleaser yeah. Now nah, you already know when I see you it's going down for sure no BDA girl
mapenzi ni atembele. Oh my love, baba mwenye nyumba kodi apige kelele. Oh my love, hata kama tunapanda daladala mimi na wewe my love, eti chetu chumba kina mavyo motele inahusu. Oh wala sidhani kama unipendi, ila na wazo usipokuwepo nitaishije.
Kinanda hapa dere peke ndio kusoba kwa ndai shots kidogo washatu na oya songa my guy hatujafika lianza mapema shamora kwa ndai before tusele kuna swara mispendagi walai na kuna sponsor si ametuma waiter kaleka buda pale Canada kukubongesha jo kama ni pesa we mwambie sinaga pressure tuko wote na ni uno solo ndio anacheza jo
pesa yangu safi kila mtu amebewa na sijabewa
nani mimi
ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa
sijalewa sijalewa
yangu safi kila mtu amepewa na sijapewa
nani mimi
nani mimi ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa
sijalewa sijalewa upepo wapi Nairobi tunakesha hatuombi kuna kota kwa pochi mind nakata ni hobby cham na mangwana rumba ni asam mangwana nasitishe maheni huku kwa chuo mhawana lakini leo after party uptown paparazzi kwa parking tukifika na run down ligi bado soni kiwa solo au na mbogi mtu wako chunga fiti woni ya shanoki loki kuna chali plani mimi namdai loki akidai anadai na mwai loki ama ni vile mimi niko high loki huku niko kukofaya sana na sijoki
safi kila mtu amebewa na sijapewa
nani mimi
nani mimi ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa
sijalewa sijalewa
yangu safi kila mtu amebewa na sijapewa
nani mimi
nani mimi ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa
sijalewa
it's got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com. DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. And Snapchat. And Snapchat. And Snapchat.
regarding the crush of money. I never want to hear you quiet, so I write some fun. So I write some fun. And I believe, yes, I believe, I'm falling for you like a thief within the knees. Cause when I see you, I see it to the keys to your heart, baby. Yeah, yes, I believe, yes, I believe, I'm falling for you like a thief within the knees. Cause when I see you, I see it to the keys to your heart, baby.
Nilikuwa kwa bed
hadi bed
eh bebe bed kwani kuna noma
na umelewa
sijalewa
umelewa
nisijalewa
basi niambie perfume gani unuka harufu ya chrome
wacha maishu bora sijakuomba pesa ya kumochoa naweza tu vile na die simi upiga wera poa
I am sick of this I thought utatulia nikikua
nikatulia wapi si wendo ulimba sherehe ni sheria
haki ya nani na katumeja wala isiski niliambiwa na mamori ule sumbuo usimring na just single za mneti ona nkazama kwa ishi cheki sayo na kunya kuliko ngamia za isi
baby umeanza kunitusi
eh, na uwezi kunisho.
Umeanza urazi na unaganji neza tosha kuni please.
Kuku please akia nani sasa umeanza kukuwa mdip. Unajua pride ya mwanome uchukia hapo takufit.
Utani fix dume suruali jisquizi weni beach.
Na nita bitch.
Eh bitch usijaribu kunisil.
Hapa kwangu teme kuingia kome chelewa nisi.
Na hapa kwako siko shule baby kini
sambi. Na nakusho misi kudai dai zina siku dai dai tena.
Time time tina mina dai dai hella.
Kai kai you must be a dumb dumb fella.
Dai dai nigga mini dai hard fella.
Adi dai dai zina siku dai dai tena.
Time time tina mina dai dai hella.
Oh my you must be a dumb dumb fella.
Dai dai nigga mini dai hard fella.
Baby boo I'm sorry I'll never hit you again.
Why you lying? You promised to be a man but you are.
Unajua na kupenda kora mingi ndio uache.
Unafika gama nane ama jumini mwanamke.
Mbona sasa urudi home siku komeleo
boo. So lazima nipige simu niambie ruhusa ndo nikate.
Okay okay tuache vita tukwe kama the bahati.
Kifuniko ya gas ni rahisi kufungua.
Si mapenzi ya kina the wa Jesus famere.
Ndo uanze kunililia hizo vako sitai.
Ya mulamwa
hiyo sitani.
Simba na Zuchu
uficha nani.
Basi njugui mina na kusho mina kudai dai. Mina na kudai dai tena.
Ai ai nigga wendo my John Cena.
Kai mami you must be a gorgeous fella.
Why lie nigga you're my lifetime killer.
Dai dai mina na kudai dai tena.
Ai ai nigga wendo my John Cena.
Kai mami you must be a gorgeous fella.
Party like a John Fome party. DJ John Fome. DJ John Fome. Double the pleasure. Double the pleasure. Double the trouble. Double the trouble.
Bajuka ni kama unarusha mami kwa. Bajuka ni kama unarusha mami kwa. Bajuka ni kama unarusha mami kono. Bajuka ni kama unarusha mami kono. Tingisha kichwa chingo sivunje kisogo. Teremuka, teremuka, kakono kono. Basi ni kionjo, tuende mamiyo ndoko. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko.
Hold up. Market Records. Bring that shit back.
Bajuka ni kama unarusha mami kono. Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo. Teremuka, teremuka, kakono kono. Basi ni kionjo, tuende mamiyo ndoko. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto.
Kaleka dance checki kaleka dance kaleka dance checki kaleka dance checki kaleka dance kwanza kiwa kijaba ndo napewa ki chance low but sure no kizito gonna relax rusha mikono juu ni kama hujui ku dance ah toa kofia na mkono kulia pa panguza kihara bas notoe kijasho toa kofia na mkono kulia pa panguza kihara bas notoe kijasho toa kofia na mkono kulia pa panguza kihara bas notoe kijasho. Kaleka dance, checki kaleka dance. Kwanza kiwa kijaba, ndo napewa kichance. Low but sure, no kizito gonna relax. Rusha mikono juu ni kama hujui kudance. Toa kofia na mkono kulia pa. Toa kofia na mkono kulia pa. Toa kofia na mkono kulia pa. Panguza kihara bas, notoe notoe kijasho. Moonlight love kwa jua na mpango wa kando. Ndo kisenda maithana madhano.
Hey, mami ondoko, mami sipoko. Kakuna njoti, tunachana na popcorn. Ongeza flow na dojo tumedonjo. Alisema ni first time but hiyo ni uongo. Siki enyeji huyo dem ni mwitu. See through niliacha chuo ni pedi pitu. Itu dani ya msitu iko na jitu. Please tu nimemada hariwa shukitu.
Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo 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 ndoko. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo 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 ndoko. Mamiyo mio 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 mio.
Malkia, malkia, kuwa this fine inakuwa unfair. And you already know, yeah, you already know. Malkia, 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 nimekutuma text mingi kama mia. Hivi ndio many show, yani umeni ghost.
Guys, mimi.
Mi, yule musexy, nini yule mudeli. Yupenda guana pedi, wa mama na walei.
So tell me, girl, where you there? Just me, I gun at the fireplace. Anytime you want your ways, watch out, the man, them, they place. Every man, tell me where you there? Girl, I've been loving you for days. Anytime you wind up your ways, all I demand, them, they place. Baby, I the color for your love.
Color,
I the mad for your love.
Baby, I the color, color,
I the color for your love.
Color,
I the mad for your
baby,
love.
Baby, I the color, color.
Your love, 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 your love,
your
love, your love, your love,
from his fingers to your ears at full throttle, with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt, it can only be DJ Jome Falme.
Platinums. Nini Sasa. Me, I'm giving thanks to the creator. Your mama born you well better. You ma come in full alternator. Kin have your pepe a kin weta. Oh na na. Body body sa nyonga makiliti. Body odi na gonga za mendichi. Usini chomeka kibunda na spiriti. Mimi onge taumia. Baby, you got me falling. My teaser, hope you my theories and your body give me fever. I done the shiver when you hold me tight. When you my
baby,
teaser.
I did good for your love.
Color, color.
I did mad for your love.
Baby, I did color, color.
I did good for your love.
Color, color.
I did mad for your
baby,
love.
I did color, color.
Your love, your love, your love, your love.
Bangoma niliwachia na kama inawauma sikia kaluma inatasaidia. Wendo wa kutuma kauja changia. Squeezy ni machupa mavikombe niliwachia. Achia, 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 achia mabigi. Mechi imekushinda buda wachia magwiji. Huku ni mavore ngoro na chia machizi. Tunakula nyama kubwa na chia mafisi. Achia, achia, achia mabigi. Mechi imekushinda buda wachia magwiji. Huku ni mavore ngoro na chia machizi. Tunakula nyama kubwa na chia mafisi. Nani ya kizazi manki ya chia watoto. Malini high maintenance, achia masonko. Cheza size ya kwako endo ukatiwe na Bosco. Hapo natoboka mfuko ubakia na ngovo. Ambia umabombo, kambia wanoko. Yule na jifanya jui mengia ni muongo. Siki bila jiki drama na chia madogo. Na deliver moto kama bajia za globo. Achia, 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 achia. Achia mabigi, eti imekushinda buda wachia magwiji. Huku ni mavore koro na chia machizi.
Alitaka cocktail, nikampa cocktail, tumemindyo cocktail. Stamina ya boys ina pesa ya mbaba.
Mbona za boys ina mbona za mbaba.
Alitaka cocktail, nikampa cocktail, tumemindyo cocktail. Stamina ya boys ina pesa ya mbaba.
Mbona za boys ina mbona za mbaba.
Anataka ikiwa tone na ikuje na ice. Na mkunywa gana tu nikidunga design. Ako kwa bunda sikiwa njiko. Macho mtingu kutadhani uko mavitu. Jina Halima atote kianza kutwaka. Tutojaza hiba kinamo utachora love. Ah, makali na tamtam. Koktela wana bunda ni handsome. Oya sini dunda sini konko. Mwenye kicho cha jwa baro njani ya chokosh. Hizi situ tachengu kichesa ndoko. Ukichekesha nayo nayo kimangoto. Oya nayo hadi wake moto. Me live come on, come on, yeah. Girls to the fly, who are normal to the sky. Yeah, she can be nice, she can be feisty. Lord of my senior, she jacky.
Alitaka cocktail, nikampa cocktail, kumamindyo cocktail. Stamina ya boys ina pesa ya mbaba.
Mbona za boys
ina mbona za mbaba. Alitaka cocktail, nikampa cocktail, kumamindyo cocktail. Stamina ya boys ina pesa ya mbaba.
sio wako. Ala una jam na mambo bado. Naise tifiti ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Jabel, Kairetu, Wampasho, Jichopeku. Ulisorora simu ndio ujamtu. Na ukizubata panda mbegu. Aliacha sletu ya kienyeji. Ambare hiki tunia wengi. Yako ni ugali anataka keki. Wacha kujistresa kuna mapenzi. Huku wayambiwa plenty fish in the sea. Hige mni ya wajanja wacheza left wing. Through pass hadi mtu hunge waithani. Ogopa mwenye atapaya hadi oji. Unadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Naise tipiti ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu.
DJ Don Fall.
You're my energy. I will give you my love. I will give you all of me. 40 days and 40 nights in the wilderness of fire. Lower lows and higher heights. Still I never found another. Do me well, you do me right. High me up like marijuana. Got me canceling my flight. And if you call me for 3 a.m. hit a peak. If you wanna chill with the boys, you touch it. Even if you tell me the lines, I believe. No one other man, them say I'm naive.
You got the keys to my heart. My baby never lets me down.
My baby never
lets me down.
My baby never.
You deserve a crown. My baby never lets me down. My baby never lets me down. My baby never.
Oh. Baby, you're my killer. Baby, you're my energy. I go give you moolah. I go give you all of me. Baby, you're my killer. Baby, you're my energy. I go give you moolah. I go give you all of me. My 3 a.m. meet a beat. Baby, cause you stole my heart like a thief. Even if you tell me a line, it I believe. No one of my girlfriends call me naive.
Unapologetically black, I'm the new age Kwame. Much respect and love to those who came before me. To everybody wamefanya iji na ijulikane. Machizi mtaani. Nimesimama kama Kwame.
Kwame,
Kwame,
Kwame.
Mini soja kama Kwame.
Kwame,
Kwame,
Kwame.
Roji kama Kwame.
Kwame,
Kwame,
Kwame.
Kwame,
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 Kwame.
Yo, we kazi ni chapu. Nando kidogo misi amini watu. And it's kinda hard keeping tabs, cause you never really know if them thinking about you. And I be trying to get it right though, I gonna formula so missy talking cozy. And I can say I got a Bentley, but we don't know, it's not important. So kuna haja gani nijifanye, mini memiliki favor. Chini ya machi, mi womba womba, yani bado mini vega. But me not beg for nothing, so no worry. Been on my grind, I'm back to back like Kanye. Negative vibe will not reside around me. I'm Kwame, I'm not sorry. I'm not sorry. Unapologetically black, I'm the new age Kwame. Much respect and love to those who came before me. To everybody, wame fanya iti na ijulikane. Machizi mtaani. Nimesimama kama Kwame.
Kwame,
Kwame,
Kwame.
Mini soja kama Kwame.
Kwame,
Kwame,
Kwame.
Roji kama Kwame.
Kwame,
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 Kwame, Kwame.
Amie ex wangu niko fresh barida. Ha!
Fresh barida to the world, baby. Doska! Yo, Adama! I stay clean, stay cool, stay fresh. Vele vele twana la mi melo fresh. It's now or never, mele twana sense. Monga na mali na bona vinga ba fresh. Pili rough, pili tough, oh my just so dangerous. Fresh. Monga na mali life is okshi. Fresh. Na bona vi ba okshi. Yay!
Wa Kenya muko haje fresh barida. Vitu na madongingo fresh barida. Nataka kienyeji hako fresh barida. Hamie ex wangu niko fresh barida. Wa Kenya muko haje fresh barida. Vitu na madongingo fresh barida. Nataka kienyeji hako fresh barida. Hamie ex wangu niko fresh barida.
Muva nguo za Gikomba, napiga pasi na tokea, na vava sachi ya Gikomba.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ, His Majesty John Fome. And if your gal doesn't know about it, tell her to ask her girlfriend. Ain't no party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
Chemi chemi za uongo, story za jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe kawa leti kiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Lifika jiji nkakutana na budako wakaniambia kanivaa kwa pendagi za mamako. Kisiri siri tukakutana kwako ni click click bang tujuu ya kitanda chako.
Hamna hela nini mnate seka nini unalipa madeni na puchi yako. Miaka ni 20 huko chini 60 na. Chemi chemi za uongo, story za jaba ndo tingize mfongo. Ndo bebe kawa letikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Lifika jiji nkakutana na budako wakaniambia kanivaa kwa pendagi za mamako. Kisiri siri tukakutana kwako ni click click bang tujuu ya kitanda chako.
Hamna hela nini mnate seka nini unalipa madeni na puchi yako. Miaka ni 20 huko chini 60 na mneti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance na nikapita nako. Uliponipiga intro siku ya introduction. Anani finance na school fees zako. Alinipeanga info kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba hune watoto wako huruma. One shot na kwani upendi utamua nduma. Pesa ukute Kenya te Kenya sana. We rudi ukakunewa baba. Niko na pesa kushinda babako. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Ni vibaya, nenda zako. Sinenda kwenyu,
kwetu wapi?
Kwa babako.
Misi kutusi lakini kuda dadeki.
Siku dharau lakini wudu ngandula feki.
Uso marangi ukoshua hauni seti.
Cake and bake ni quality za fenty.
Chemi chemi za uongo. Story za jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe kawa letikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
She wants a gangster in a bed tonight. She a wants me, me a know. And when a full gun me a bed tonight. She a calling my phone. Oh, she say when he's so unruly. Tell me the main reason you want to move me. The man with a ED. Curious girl, she got questions for Siri. Wiggle that booty and wife me. So crazy you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread your two legs lightly. Oh mama, spread them so widely. Caribbean girl won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body all week. Bounce you out. Girl, you go down, not to sound. Say you breathe and no fish out. Yeah, bounce your body all week. Bounce you out. I'm on those screen.
Ain't no party like a John Falme party.
I'm on a romantic call. nimepipanda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutext. Uliwacha kubonda, tangu kuku zenu ziende missing. Mliacha kushuku ule mkisi, kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Nagopa sana kuliwe na fizi. Amona romantico. Sebi kona mti kama network ni blanda. Amona romantico. Better option ni wewe, safwa elewe. Amona romantico. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke.
Some balls ni pigane juu yako ni bonge na God ni mwitishe bei yako ni lale chini unikalie kitapo ni bonge na gang do tufike ro rasho pia na die to atese Nairobi hadi da couple goals too much outfits Adidas kubali ni kushike ni kukunjie kwa cab shukuru ex wako I'm glad aliku dump my gold una glitter fashion killer grass is greener when the thighs are thicker na picture yo tumbo iki get bigger nataka ka boy unadeka kwa na sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute we can do this all night. Ukigo low akuna low siyezi break. Uko lonely, I'ma cruise to your end.
I'm on a romantic call. Baby kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option
ni wewe. I take a day at a time, hoping that things will be over. And I step at a time, hoping he will show up, Nikioma. I've been on a tough road for so long, Tatani ni Rova. My mind game got to be so strong, I fight like a soldier. Long days, long nights, I might still see a jump in the mirror. Always gonna be alright, cause mama gave up but to a winner. Life again, if I lemon, it has squeeze, make some lemonade. Now he streets me jam a demon. I'm a bull up with one friend. Sicko, sicko fit. Sicko, sicko, sicko fit. Sicko, sicko fit. Sicko, sicko, sicko fit. Sicko, sicko fit.
All you wanna be DJs? This is how you do it.
Na kithirani, toa uchoyo, ata utani. Leta furaha, leta amani. Ah, the heart of man is wicked. Kakila siku wadi weekend. Karibu ndani, chetani inje. Kandani, nibagilike. Oh mama, oh mama, my, my, my. Oh ah, 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 ah. Nataka, nataka ukakakai. Ah, chetani, chetani, ba, ba, ba. Oh mama, oh mama, my, my, my. Oh ah, ah, oh ah, 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 ah. Nataka, nataka ukakaka. Shetani, shetani.
matter. I know we're not waiting, it's all over. This life is a gift from the Most High, yeah. That is why I'm thankful for all I have. Cause the fast life really ain't all that. So now I try to be pure about. Nobody likes it, I know this shit no man. I just get better in charge. Waiting and see for this life plenty. I keep on for my belly. Roller coaster. People be like any.
Pero la vida me protege de las malas. A veces creo que yo soy la hierba mala. Porque no muero aunque me tire muchas balas.
Y que me duela para recordar que estoy vivo. Que me la gozo pero también la sufrido. Que ni la fama ni la lana calman el frío. Y la sonrisa de mi hijo me quita el escalofrío.
Mis emociones, muchas palabras pero pocas las acciones. Ya no vivo pendiente de las opiniones. Yo me resbalo, solo quiero hacer canciones.
Mis emociones, muchas palabras pero pocas las acciones. Ya no vivo pendiente de las opiniones. Yo me reparo, solo quiero hacer canciones.
Dímelo si sientes que te ofendí. No siempre puedo ser feliz.
Hacer la cosa.
La gente está encima de mí.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitunguu. Kila siku kwetu siku kuu. Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua napenda zawadi majifti. Na ndo maana work hard ni kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na marazi. Sometimes niko razz niji risky. Najua fraya tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walowai ni tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time, limekuwa hard time. Kabla dhani toa kwa ukungu. Mwisho ambiwa maneno shati. Mwisho ambiwa misina hati. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na badu kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hadhi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na
badu kanihitaji.
I can fulfill your wishes. I'm a star on every girl's wish list. But you never for once listened. You're not the only one, got several. But before I go take some kisses. I never doubt the fact, say I love you, BC. She said, Rue, baby, this ain't you. You're not the sweet guy I once knew. Tell me what changed. Did I do anything wrong? Or you just don't love me anymore? She said, Rue, baby, this ain't you. You're not the sweet guy I once knew. Why did you change so bad towards me? You're treating me like... You saw the red flags, baby, but you ignored the red flags. Yeah, 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 baby, you can't divex. See, I can't change, baby, you better rest or you end this now. You saw the red flags, baby, but you ignored the red flags. Yeah, 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 baby, you can't divex. See, I can't change, baby, you better rest or you end this now. Baby, girl, no time, we gotta end this now. Let's stop lying, I'm not seeing a truth of, I know if you settle down. Time's not on your side, check the clock, I know you fell in love with my. I'm a billion reasons why we can't work, oh baby. She said, Rue, baby, this ain't you. You're not the sweet guy I once knew. Tell me what changed. Did I do anything wrong? Or you just don't love me anymore? She said, Rue, baby, this ain't you. You're not the sweet guy I once knew. Why did you change so bad towards me? You're treating me like. You saw the red flags, baby, but you ignored the red flags. Yeah, 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 baby, you can't divex. See, I can't change, baby, you better rest or you end this now. You saw the red flags, baby, but you ignored the red flags. Yeah, 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 baby, you can't divex. See, I can't change,
How do you know vex for me? Say I never call you since, but I hope that you are well. I hope you're my cartel. Every day I do pray for you. Make it Baba, God bless you. I never forget you. I won't forget you. See my shoulder. Make you rest upon me. You know I got you. Let me be your friend indeed. My money don't show now. I don't keep some for you. You know go so far. Cause anything I get now for me and you, yeah.
How are you?
Money, testimony. Go to follow, 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 follow you they go.
This year, good news. Jaye, plenty bunny. Go to follow, 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 follow you they go.
Everything I be wanting, manifesting for my life.
Everything you be wanting, manifesting for your life.
Even before you call, you don't answer prayer. My papa, you too sure, you don't fit for your head. Even before you call, you don't answer prayer. My papa, you too sure, for your head.
Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your
Is it pink or is it blue? Puki taka wei tisha. All your life misunderstood. Iyo yote ni maisha. Now they wishing they were you. Dancing in my tisha.
Move your body, in my oversized tisha. Move your body, move your body, in my oversized tisha. Move your body, move your body, in my oversized tisha. Move your body, move your body.
Move your body, get closer. Morning, baby, looking sexy in my boxer. Si jana siku tulikesha. Izo beshi narumia mwenyata osha. Bounce that bam, 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 bam. Have you ever danced with a dancer? Don't worry, any chance umepata. Bust down, don't stop, show off. Washa kimoja basi, baby, ndo to take off.
Don't take it off, I like how you moving. Showing me that body. Say what you want, I'll give it to you, yeah. You don't feel like talking. Ooh, you take it down low. Back, I wanna see some more, yeah. You know you look so fine, so fine. I wanna see you when you whine.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body.
DJ Jome
Falme. Log on to www.djjoemfalme.com.
Shake your body, Angie, Angie, body. Shake your body, Angie, Angie, body. Angie, Angie, body. Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata, kunyashwa nipa furaha, itabidi tumechanga, you sadaka, akiwa lai nimekupata, can't lose you, nikorada, big size GD baby uko sawa, I'm addicted, Angela my dawa.
Bend your back for me no, touch it to a for me no. Brace pan the wall and bring it up, give me no. Can't chase AKA all day no. Play with your two nipple like me no.
Tell your bumper, just a move and a shake so. When you do that, feel like a wapier yo. Watch a tip one day you move on the place so. Yo, God, tell me what's your name no.
Angie, Angie, buddy, buddy. Shake your butt, butt. Angie, know you want me, want me. Try me,
yeah,
try
yeah.
Me.
Why so enticing? Body look good, body like munchies. Bigger heel boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it. Central, how to treat private. They gonna be down, animal is safi. Mr. Officer, I don't need sorry. Yeah.
This Angie, is the remix.
Shake your butt. Your butt.
No, no, no.
Angie, know you want me.
Yeah,
me try me,
yeah, me
try me. Try me.
I like the way you the ginger man. And the way you the move your patina. Say tonight I'm the chop the ass matina. Pour 1 liter for your patina. Say tonight you go fear me like my sister. Not Saturday night till the daylight break, you know. So make you tell me if you ready, oh Angela. Oh Angela. Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel Angela, with you hakuna matata, kunyashwa nipa furaha, itabidi tumechanga, kusadaka, akiwa lai nimekupata, can't lose you, niko rada, big size, bibi, niko sawa, ama jite, Angela, Angela, Angela.
Vile tumekuja na bidi ai hatutaki radi ziko na delay ona sasa tumewasha nyangile gospel imewaka buru inamulika kilini
hapa hivi
nyangile yangu haiweki chini ya kitanda na inamulika kasa ina pesa kwa kibanda na kama unataka kimbia haraka kuja mali hii nyangile yangu inawaka
sana na clear vitu life siwezi cooks side iko sawa nyangile inani boost ta prevail aziku fail na ka unatatuliza mstari
More blessing on me, more blessing on me. Hey, uliza jina
najua nimekuwa ka threat siwezi pinga na ishika samaki eti maji ndo maisha na wasiliki kamati na bado siwezi pisha pisha bla nilirada mko wingi basi na mitomo zenye zenye zimejama kasi alhamdulillah niko uhai sipishani nimetoka mbali walai yeah. Nini si mumende ya maseo mebango mepoku mwenayo oo ndikulia nende ya kwekala nechene asa wakwa ena kwa yutene na tele humwaka lazima nchatishe kwa TV radio wase wanione humwaka lazima nifanyile kitu wase wagazetu wanisome humwaka lazima niongeze midi lazima niongeze midi
ain't no party like a TJ Joe party. I know you'll dig this.
My heart's your wrist.
Nobody better than I. Nobody better than I. Nobody. body better than I. Nobody better.
Remember, say what you saw, you got it, my pieces of life. Yeah. Enemies turn into frenemies, so just to survive. Yeah. But the devil on my back, that's why I'm steady on my grind. You know where I'm from, I'm never going back. Yeah. So give me one for the road. Make sure you feel my body and soul. Pray for the best, leave the rest to follow. Blood in my eye, oh go test me, go no. Cause the boy did go no. But the devil on my back, that's why I'm steady on my grind. You know where I'm from, I'm never going back. No, 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 yeah.
Nobody better than I. Nobody better than I. Nobody better than I.
Ain't no party like a John Palme party.
Okay, okay, okay. 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 Come close and give me some more. Kama tunda lilimshinda Adam wakashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tulitane binamu nina nyongo itakumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zikanipanda hisia, na nilipochuchumia. Maji yakatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua.
She come from back. I think too long. She want to test in my cocara. My dear, make I tell you. I know they want it to like say. Me are supposed to go holiday, but I want to stay. She thought I was steady. She said, baby, don't fail. When I hear the ship, she's screaming my name. Driving out crazy. She want it on a day. She call me on the phone. Said she want to know if I come back again.
It's got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com. Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
I'm a duck, duck, duck. She want their fun. Like if I want time, now she come from back. I think too long. She want to test in my cocara. My dear, make I tell you. I know they want to do like say. We are supposed to go holiday, but I want to stay. She thought I was crazy. She said, baby, don't play me. When I hear the shit, she's screaming my name. Driving her crazy. She want it on a day. She told me on the phone. Said she want to know if I come back again. If I come back again.
Chris Lush.
I give a light.
She want the corner, my location. She want to jam in it on top with this in my plantation. I need my answer, she go carry me go for vacation. She want to get down, but she know no say me a big gladiator. Mama, she tell her down balance, body down balance. I ready to fire, take off. Mama, I know they too shut down. But my grandma, me a fi carry your galley, take off. Mama, my dear, make I tell you. I know they want it. Say, me are supposed to go holiday, but I want to stay. She thought I was crazy. She said, baby, don't play me. When I hear the ship, she's screaming my name. Driving her crazy. She wanted a day. She called me on the phone. Said she won't know if I come back again. If I come back again, I give her like.
We'll be right back.
eyes in my don't know. I say color your block or don't look at this logo though. Can you deposit my bololo? Can make a salute your commando? Can you keep a echo? I can't play back. No go do me the echo, my Maradona. Can you fall up your sweat? I'm a farisa. Can you back keep it connected?
Bye. by the end of the night. Enter bathroom, fresh up. I want to flex my love. I want to impress. And I want to carry my love away to a place she loves. I'm a woman, man. I want to impress. And I want to carry my love away to a place she loves.
It's your girlfriend's favorite DJ, DJ Joe Informe, 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 DJ Joe Informe.
Now hear this.
Now hear this. Joe.
Yeah, just be fine. He's a one.
At full throttle with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt. It can only be DJ Joe Infalme.
But right now I'm with my guy. I don't fear them cap my back. Sure, you don't see my formation. I call a big combination. Steady inspiration. I'm 100 concentration. When my girls can follow, pardon the G for I will. I thank God for my beauty. Good friends will be money.
Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Hello, meet everybody for you. I did your shake, Bello. What is up, Montello? Bello, deliver like I get Bello. Them say I did go sell you. Them say I did go sell you. Fortuna, I go make you Joe Dada. Say you get the power. Sweetie Pasi, I'm a Laketu. Shinji Kagawa, Jesu Christi Lobawa. Got them falling Yakata. You know what Sisa big girl they do. Sabi, oh. Sabi, oh. Sabi, oh. Sabi,
I'm gonna put that on you,
www.djjoeandfalme.com.